Kwanza mwana izaga Shefa Kenes Pinyo majembe
Mtoto mzuka Kimona utachizika Baka masela majita Maskani wameumbuka
Mtoto mzuka Kimona utachizika Baka masela majita Maskani wameumbuka
Mtoto siutane Chokoza mababe Huyu binti ni namba moja Kwa uzuri wake bana Anatamba hata vioja Kwa maringo yake bana Huyu binti ni namba moja Uzuri wake bana Anatamba hata vioja Kwa maringo yake bana Likipita maskani Wanakosa amani Watu wanapagawa Wanachachawa na huyu kimwari
Mtoto ni wa wapi, amezaliwa na nani, kwani yeye ana nini?
Anatumaliza, anatutesa, anatumiza Mtoto mzuka, kimwana utachizika, baka masela majita, maskani wameumbuka
Mtoto mzuka, kimwana utachizika Masela majita, maskani wameumbuka
Mtoto siutane Linachokoza mababe
Mtoto ni kamiligado Ukimona mambo bado Yani, ado ado Mdogo mdogo
Nimefunja ndoa kadha
Mtoto ni wa wapi, amezaliwa na nani, kwani yeye ana nini?
Anatumaliza, anatutesa, anatumiza Mtoto mzuka, kimwana utachizika, baka masela majita, maskani wameumbuka
Mtoto mzuka, kimwana utachizika, baka masela Maskani wameumbuka
Mtoto siutane Linachokoza mababe Basikeni twende tukamone
Twende tukamone
Arakisha twende tukamone
Twende tukamone
Masele chepa twende tukamone
Twende tukamone
Kukunyari twende tukamone
Twende tukamone
Mtoto mzuka Chizika, baka masela majita Maskani wameumbuka
Mtoto mzuka Kimona utachizika Baka masela majita Maskani wameumbuka
Mtoto siutane Minachoko za mababe
Minachoko za mababe Shepard, Kenes, Pinyo Majembe, ndo mimi bwana, au sio? Tuko na beat commander, wapapasa mifuko hao commanded them, au sio? Ni mwaka Waki kijana Sami pamoja bro, mwambia Prince Yusuf Tunakuja kinamna hii